con the boy, call me number one. Parece. Yeah. Ile mwanzo mwanzo nalijua kopa. Moyo ukadondoka kwa wopa. Ingali bado mdogo nikaogopa. Hivi nitaweza jishindana na vibopa. Nikasema sararo pesa makaratasi. Sinikampa sararo kulipiza kisasi. Baba niseme ni mambo ya ujana. Ama pengine nyota ziripishana. Kila siku tukawa tunagombana. Hapa kati kabla jaja Brianna. Na mina waifu tulipendana.
K-Love of my life.
Na tukajaga kuachana bila kupombana. True love never die. Asia sira mawazo ya kanisonga. Dogo ambe alipo sambaza mkonga. Haters wakazani tajinyonga. Hell no, it's true, I'm stronger. Yeah. Don't teach me how to live. Don't tell me how to live my life. Kama ni kila mbichi we kula beef. Cause you got your life. I do my way. Man, I do my way. I do my way. Na siwezi kuwa we. Kama siwezi kuwa we. Na sitokuja kuwa we. Fuck you, big boy. Fumba macho, itaendelea kupepesa. Mana nikita kacho, akipatikana takwa pesa. Kama maisha nipati nasibu, basi sito choka kujalibu. Nipatie amani haribu, inachojari watu wangu wakaribu. Ata uyo ndugu yenu nisi kuvita kavita. Mbona siku gomana na madamu Rita. Ni pressure kufia na mpita. Akisikia karoka na mpwita. Kwa siishi kwa matakwa ya mtu. Siwezi mbidhisha kila mtu. Eti nisifanye kitu kumogopa mtu. Umuziki ni kipaji sishindani na mtu. Yeah, yeah. Don't teach me how to live. Don't tell me how to live my life. Kama ni kila mbichi we kula mbif. Cause you got your life. I do my sito kuja kuwa we. Fuck you, big boy. Zara boy, pass me the weed. I just wanna do my way. But energy stay far away. I just wanna do my way.